Change in my life. Enti mimi pamini eradi waye nini na mami. Oh, central ni kasi ebines. En Kenya ebiasio. Enti mimi pamini Yehova waya tumfu.
What kind of man is this? Oh, yo, yo.